Kusamini kama dola, wala usije ni chora. Kaniletea ukora, kora, kora. Chochoto nachotaka won't decide. Kwenye mabaya won't guy. You're my baby, can't deny, baby.
You got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a rocker like a puppet. You got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a rocker like a puppet.
Itakuwa ni lini au sangapi?
Lini sangapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love? What is love? What is love?
When you wanna fall in love with somebody.
I'm full of my ujanja.
Ujanja, 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 ujanja.
I see any kwa mganga.
Mganga, 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 mganga.
Niwe jawa la malava, lava. Hakuna expire. Nitalinda na kulea, lea. Kama mtoto wa jana.
Juu ya kona mimi kukupata mpaka kuwa wangu my queen. Nikikuzi mami tulia na mimi. Yandani tu ya malize chini chini. Si wajua mwanzo wako we na mimi ya. Kukupata mpaka kunijibundi ya. Nikikuzi mami tulia na mimi. Yandani tu ya malize chini chini. Nikitaka ile kitu baby wangu come now now now. Give me some more baby now now now. Look at my eyes baby now now now. Sex in the morning now now now. For me, baby, now, now, now. Hey.
Bring it on over. Don't bring me, baby. Don't lick it, baby. Don't flex it.
Itakuwa ni lini au sangapi?
Lini sangapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What